Yeah, 한 번 콘서트였어. 아마라 인터넷 앱. Artus, Maliaguana, L3K, Chris, Alties. Mipango inafeli.
Amigo boss.
Purchase your tracks today.
Mipango ya Mungu. Iyo. Mipango inafaulu.
GM.
Chi. Kalifunga la fiota, fiota milomo, fiota semi da cosa. If you end up kina, kina. Oje fika katalushi. Antalushi nitile ya pwa kumaisha yangu. Kumaisha yangu.
Si unaonu unakalaba. We unakalaba. Leo diplome hii. Iyo. Eyi. Alo. Dance the diplome. 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 Diplome.
Let's go. B-plus, Patifu.
Where are you? You're going to logic. You have a vision.
Majiran.
Kuje sasa.
Marafik.
Kuje sasa.
Wandugu mukwabi. Baba na mama mukwabi. Na wale madui. Wenye roka za chui. Johnny. Johnny tucheze. Nasema Johnny.
Unakata mziki, apana siyakata, ni madui njo wanakata singa. Ulisha basi, chia basi tucheze, chia.
Umziki na uweza kuimba na kucheza. Ona unaiva nipendeza, jimajirani wameanza kunigeza. Umziki na uweza kuimba na kucheza. Ona unaiva nipendeza, jimajirani wameanza kunigeza. Yeah, diplome.
Herr Dutsch.